Yes, just in the building. We might even got you could wear a feeling. Let's go and the food, put your nose and come aside, you let you fool for my sake. On a palace, you put yourself, Sasa. What ya, gonorrhea pizza, syphilis, shower, gonorrhea pizza, shower, syphilis, shower, gonorrhea pizza, shower. Kukwenda po kuja kuja no sanka Masaiji puleti fulu pa masaka Wana palasti bakuja seo sasa Watia gonorrhea pizza Sifilis ishawa gonorrhea pizza Shawa Sifilis ishawa gonorrhea pizza Pimalina gatukuniwe pizza Gonorrhea pashifanja misango chazona Mwe especially masaji mukafola Nishibize na sinyola Kampani nishini bene jebola Lizzy kutinda na kaflola Mwana tia Simozo mbela na ma advice Na bizungwa tu we live life, Lelo vaba tene kaka Baende la chojangana Tumagelo tunababalala Salali ya musi ya mungala Iwangani waona pa manze kukonda Vokuja kutia no sanka Masai jipule chifulu pa masaka Ona palasti wakutia sayo sasa Watia gonorrhea pizza Sifilis ishawa gonorrhea pizza Shawa Sifilis ishawa gonorrhea pizza Shawam, kukwenda po kuja kuja no sanka Masai jipuleti fulu pa masaka Wana palasti wakuja seo sasa Watia gonorrhea pizza Sifilis ishawam gonorrhea pizza Shawam Sifilis ishawam gonorrhea pizza Shawam Kwenda mkuja kuja no sanka Tumas Maria Maria na pa manzaka Look, kwa kujesa na kaplanga Mwezo wana moka lijo tikakamba Na kajundu ya mbosasa Kwa mpemba na manamba ya manganga Kwa mawezo kwena poweka pa malaga Nelo, kiambala kumipapa Ushikanie mwambo taila mbamba Magai na wakelo mwezo mwesa bana banda Pecha uke ya mkombeleza Bini vakutitonsu so okonkeleza Kwenda mkuja kuja no sanka Masai jipuleti fulu pa masaka Wana palasti wakuja seo sasa Watia gonorrhea pizza Sifilis ishawa gonorrhea pizza Ishawa Sifilis ishawa gonorrhea pizza Ishawa Kukwenda po kuja kuja no sanka Masai jipuleti fulu pa masaka Wana palasti wakuja seo sasa Watia gonorrhea pizza Sifilis ishawa gonorrhea pizza Ishawa Sifilis ishawa gonorrhea pizza Ishawa Yes, go. Gonorrhea pizza Mweze wa kaukamet Mwezo shete na simbi Ushete la kumos na makwin Muka fola ni bra after bra Mumalozi ni bra after bra Na toku ya bandalama Reputation ni ladies meni Dio sofula mapa meni Lelo za vimba zimeni Aluma bali gonorrhea pizza Abeza bali minga parifa Mambasa paselo madiva Mamufini saka FIFA la FIFA Kukunja kuja no sanka Masai jipuleti fulu pa masaka Wana palasti wakuja seo sasa Watia gonorrhea pizza Sifilis ishawa gonorrhea pizza Ishawa Sifilis ishawa gonorrhea pizza Ishawa Kukunja kuja kuja no sanka Masai jipuleti fulu pa masaka Wana palasti wakuja seo sasa Watia gonorrhea pizza Sifilis ishawa gonorrhea pizza Shawam Sifilis ishawam Gonorrhea pizza Shawam Gonorrhea pizza Youngsters in the building Vimalila gachukuli where feel is that DJ Alukin Yes go Try Tony
DJ Simon
DJ Keep Classic DJ Suspect Jushon Chino West where you hot Your speed Let's go Chitambo the building Where you are Hey, you're safe, man Let's go, let's get it Leak man, where you are Deep man, punch Let's go, let's get it They're off in the beauty Drugs